ni Ijwi rya Amerika. Saa kumi n'imwe n'igice mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika itanga ibiganiro byaryo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwaramutse aho muri hose. Muri kumwe na Aloyizi Bigirimana. Uyu munsi ni kuwa Mungu. Mu kanya gato turatangura tubashikirize amakuru avugwa ijya nino ku isi muri iki gitondo. Inyuma yaho twabategura ikiganiro ejo cy'urwaruka rwo mu Rwanda kizakugeza saa kumi na zibiri. Guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe murakurikirana ikiganiro dusangira ijambo. Imbere y'ibyo byose ariko Ijwi rya Amerika ribashikiriza amakuru avugwa ijya nino ku isi uyu munsi.
Urakoze Aloyize, ndabahaye mwaramutse nanje aho muherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi hose n'umunezero njenge kuyabashikiriza. Amakuru duhera muri Tanzania, aho abantu 34 bapfuye bahitanywe n'impanuka y'imodoka yo mu bwoko bwa bus kuri uyu wa gatandatu. Iyo mpanuka yabereye mu ntara ya Arusha, aho iyo modoka yari itwaye abanyeshuri n'abigisha bo ku ishuri rito riri mu karere ka Karatu bari bagiye gukora ikibazo. Umukuru w'igipolisi wo mu ntara ya Arusha, Komanda Charles Mukombo, yatangaje kandi ko hari abanyeshuri 4 bakomerekeye muri iyo mpanuka. Innocent Mushi, umuyobozi w'iryo shure, yabwiye ikinyamakuru AFP ko abanyeshuri 29 n'abakozi babiri b'ishure hamwe n'uwaratwaye iyo modoka ari bo bahitanywe n'iyo mpanuka. Iyo modoka ikaba yahushije inzira iseka ibiti biri hirya y'ibarabara. Umugwi Boko Haram ukorera mu buraruko bwa Nigeria warekuye abigeme barenga 80 bari mu bari barafashwe mu 2014 mu ntara ya Chibok hafi y'umupaka wa Nigeria, Chad na Niger. Ayo makuru yemejwe n'abajejwe intwaro mu gitondo cyo kuri uyu w'Imana. Ikinyamakuru CNN cyatangaje ko umwe mu bategetsi ba Nigeria yavuze ko abashika kuri 82 ubu bacungerewe n'abasirikare mu buraruko bushyira ubuseruko bw'intara ya Banki hafi y'umupaka wa Kameruni. Byitezwe ko abo bigeme bajyanywe Abuja ku mugwa mukuru wa Nigeria, aho bazoheza bakavurirwa imbere y'uko bashikirizwa imiryango yabo. Abo bigeme barekuwe inyuma y'ibiganiro byabaye hagati y'umuhari Boko Haram n'intumwa za Leta. Uwo muhari ukaba usigaranye abandi batari bake. Tubibutse ko abigeme ba mbere barekuwe mu mwaka uheze. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abo bigeme atari bo bonyine bamaze kunyuruzwa n'umuhari Boko Haram. Abahungu n'abakobwa bashika ku 200 baramaze kuburwa irengero ryabo kuva mu 2014. Amnesty International ivuga ko abenshi muri abo bafatwa bakoreshwa ibikorwa byo gukinjika, gushurashuzwa ku nguvu, kuba abagwanyi no n'ibikorwa by'ubwiyahuzi. Abagwanyi b'umuhari Al-Shabab muri Somalia bafashe abasirikare 2 ba Leta kuri uyu wa gatandatu mu gisagara cya Mahadei, ku birometero 35 ujya mu buraruko bw'umugwa mukuru w'intara ya Shabel. Izo bidatangajwe n'abategetsi hamwe n'ibyabona kuri radio Ijwi rya Amerika. Umutegetsi mu gisirikare cya Somalia muri iyo ntara, Lieutenant Colonel Omar Ali Adow, yatangaje ko abo basirikare bakuwe mu modoka yari itwaye abandi bantu. Avuga kandi ko atankoho canke umwambaro wa gisirikare bari bafise. Inyuruzwa rya basirikare ribaye inyuma y'umunsi umwe abagwanyi ba Shabab bishe umusirikare wa Leta Zunze za Amerika, bongera bakomeretsa abandi 3 bari basanzwe bari mu gikorwa cyo gufasha abasirikare ba Somalia. Mwamenya kandi ko uwo musirikare yishwe atari yamenyekanye, ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Amerika bukaba bwatangaje ko yavuye amenyekana. Miliken yari afise imyaka 38, akaba yaturuka mu gisagara cya Falmouth mu ntara muri Leta nako ya Maine mu buraruko bwa Leta Zunze za Amerika. Abategetsi nako mu gisirikare cya Amerika hamwe n'icy'Uburusiya batangaje ko bumvikanye ku masezerano yo kurinda impanuka ishobora kubera mu kirere ikozwe n'indege z'ingwano z'ibyo bihugu muri Siriya. Mu matangazo yasohowe n'ibyo bihugu ko ari 2 kuri wa gatandatu, havuga ko abategetsi bumvikanye ku buryo bagiye gushyira mu ngiro ikoreshwa ry'ikirere amasezerano yari yashyizweho kuva mu mpera z'umwaka w'2015 n'igice kinini cy'umwaka uheze w'2016. Abategetsi mu gisirikare baganiriye kandi ku bijyanye n'amasezerano kuri Siriya aheruka guterwa ko igikumo muri Astana yashyizweho n'Uburusiya, Uturukiya hamwe na Irani. Amerika yari yaserukiwe muri ayo masezerano, yamara ntacyo yashikirije bivuye ko igihugu cya Irani cyari muri ayo masezerano. Ayo masezerano avuga kandi ko intara zine muzasindikajwe n'intambara zigiye guhabwa amahoro. Kuri wa gatandatu abagwanyi basanzwe barigaruriye igice kinini cy'izo ntara bari muri ivyo biganiro mu gihe cyo gutera igikumu kuri aya masezerano basahoye itangazo rivuga ko agahengwe k'amahoro gakwiye guhabwa igihugu cyose cya Siriya. Abagwanyi batangaje kandi ko ayo masezerano atabega bivuye ko ataruhara bagize muri ivyo biganiro. Mu gihugu cy'u Faransa umugwi ujejwe imyamamazo w'umukandida Emmanuel Macron watangaje ko hari ubunyonyezi buciye mu buhinga bwa none informatique bwagerageje gusambura ibikorwa byiwe imbere y'umunsi umwe warusigaye ngo amatongo ayo matora abe. Mu Faransa cyo kimwe n'ahandi abahinga n'abashakashatsi baratangaje ko hari isano hagati y'ubwo bunyonyezi bwabaye n'ubwabaye mu mwaka uheze mu matora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze za Amerika mu myiyamamazo ya Hillary Clinton. Nta vyegeranyo byasohotse vyerekana isano n'imyiyamamazo y'uwo wahiganwa Marine Le Pen. Ni mu gihe amategeko mu Faransa avuga ko atakiganiro kiba kubijyanye na politike mu kiringo cy'amasaha 48 imbere y'uko amatora aba. Ikinyamakuru Le Monde gikorera mu Faransa nticashimye kwagiriza Uburusiya kubijyanye n'ubwo bunyonyezi, aho bivugwa ko ari ubugira kabiri bibaye mu gihe Emmanuel Macron yari kariyamamaza. Icyo kinyamakuru kikavuga ko gifise inzandiko zasohotse yamara ko kitazozishyira habona amatora adaheze. Tubibutse ko inshuro ya kabiri ari nayo ya nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu cy'u Faransa iza kuba kuri uyu w'Imana, akaza guhuza Emmanuel Macron aserukira umuhari En Marche hamwe na Marine Le Pen aserukira umugambwe Front National.
Mushimiye mugenzi wacu ahejeje kudushikiriza amakuru avugwa ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC muri uyu mwanya tubashikiriza ikiganiro ejo gitegurwa n'urwaruka rwo mu Rwanda.
Akinazi abakobwa 250 babyariye iwabo barataka gutotezwa. Agatsibo abakobwa babyariye iwabo barasaba bagenzi babo kwigobotora uduhenda abana tw'abagabo. Huye abakobwa babyariye iwabo baranenga ababyeyi kubagira ibicibwa. Kamonyi abakobwa babyariye iwabo bahuguwe ku burenganzira bw'umwana. Ibi ni bimwe mu mitwe yakoreshejwe mu bitangazamakuru mu mpera z'umwaka ushize. Aha zagaragazaga imibereho y'umwana wabyariye iwabo.
Birakwiye ko umukobwa avi wabo akagira uwo bashakana akabyarira mu rugo rwe. Urabizi ko mu bihe bya keraho iyo babonaga nk'umukobwa atwaye inda ari iwabo bamujyanaga kumuroha, bivuga ngo icyo gihe ntago byari byemewe. N'ubu ngubu ntago dushobora kumuroha, ariko mu muryango abagaragaje ibidakwiye nyine.
Mu kiganiro ejo kuri uyu munsi turaganira ku ishuri umukobwa wabyariye iwabo, bityo turebere hamwe ingaruka zibageraho. Gusa hari ibyo twifuza ko nanywe mudukurikiye muza kudusangizaho ibitekerezo. Ese mubona ari iki gitera kuba abakobwa babyarira iwabo, cyangwa se mubona habyakwirindwa gute? Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze. Ndi Mizero Crispe mugiye kubana muri studio. Roje Nigena niwe uhagarariye iki kiganiro. Akaririmbo umuhanzi nyarwanda andi bumuntu ashyize hanze mu minsi ishize niko kari buduherekeze muri iki kiganiro, aka kitwa Mukadata.
Mbona gura gake umubyeyi mawe giri mpuhe bese nturora ko ntari ngambiriye kumena irya mbere.
Iyo umukobwa byari iwabo mu rugo kandi atarashaka umugabo, akenshi bishobora kuba imbarutsa amakimbirane hagati ye n'ababyeyi be cyangwa n'abavandimwe bavukana muri uwo muryango. Ayo makimbirane ashobora gukomera karenga imbibi z'urwo rugo amaze agakwira sosiyete bitewe n'uko abantu bamufata, amazina bamwita cyangwa se akato bamuha. Reka dutangire ikiganiro twumve icyo abaturage batekereza kuri bene aba bakobwa. Ni mu kiganiro ejo kuri mikro ya bagenzi bacu Tabara Pacific ndetse na Hussein Kaitare.
Mubana njyewe ko ndi umusore ntabwo nshaka kujya kumubaza izina bite nuko ibyo bintu biba byaramuvuyeho. Akenshi ntagakunda kumvikana n'abarumuna be cyangwa abakuru be bite nuko umuryango aba yarabamitse igitutsi. Niwe ugize ngo ugiye gusabayo hari igirungano rw'abasore bawe bagukoba.
Iyo tubonye nk'umukobwa ubyarira iwabo tubifata nkaho abataye umuco, tubona nkaho bidakwiye no mu muco nyarwanda ntago abari byo batejeje isoni umuryango we na sosiyete nyarwanda.
Ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Reka dushimire abaturage baganirije ikiganiro ejo kuko babona umukobwa wabyariye iwabo. Gusa aha turakibaza tuti, ese nubwo abo bakobwa baba barakoze ibidakwiye, kubaha akato, kubagira ibicibwa cyangwa kubirengagiza nibyo bakwiye? Wowe uduteze amatwi muri aka kanya ufite uko byumva, bityo ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe wohereza ubutumwa bugufi kuri iyi nimero
0 7 4 12 82 32, cyangwa se 0 7 2 0 82 32.
Reka dukomeze ikiganiro kuri aba bakobwa nyirizina. Aba bakobwa bahura n'ibibazo byinshi, harimo kuba sosiyete itabakira ikabatakariza icyizere, kandi rimwe na rimwe ibi bishobora kugira ingaruka ku mwana avutse muri ubwo buryo. Reka tureke kubavugaho byinshi, ahubwo duha akanya umwe muri bo yivugire. Ni kuri mikro ya bagenzi bacu Dorin Dahumba ndetse na Nicole Muziranenge.
Nitwa Uwineza Clementine. Icyo gihe nigaga mu wa kabiri, nari mfite umusore dukundana nawe, nyuma aza kuntera inda, ngira ubwoba nyine njya kubimusangiza mbimubwira ko ntwite, arahunga n'umuryango uramufasha guhunga. Nyuma aza kuyibwira abo mu rugo iwacu, mu rugo iwacu bambwira kuyikuramo, ariko njye nari nishize mu mutwe yuko uyu muntu akuyemo inda ahita apfa. Nita munga nanjye mu rugo njya kuba ku baturanyi kugeza aho mbyariye, ndangije kubyara nsubira mu rugo kubasaba imbabazi. Imbabazi barazima, ariko urebye bari bagifite agahinda. Ingaruka nagize ni nyinshi. Ya mbere ni uko mbere ntarabyara umuryango wanjye baranyizeraga, ariko ubu ngubu nta cyizere bakimfitiye. Izindi ngaruka nagize ni uko nacishije amashuri yanjye. Icyo gihe nigaga mu wa kabiri, promosiyo yanjye yarangije kera. Ingaruka ni nyinshi umuntu yaba yagize, ariko nizo zankomerekeje mu mutima wanjye. Nyuma yaho naje kwiyakira, mbona yuko byose byabaye, ariko byose narasengaga. Ni n'Imana yamfashije kwiyakira, ubu ngubu nta kibazo mfite. Ariko kuri njyewe ndishimye kuba nafite uriya mwana, kuko iyo mubonye ngira imbaraga. Ni nawe iyo nigaga nagira imbaraga. Ama inama nagira abakobwa, ntago nababuza gukundana. Bashobora gukundana n'umuntu bafite ubwenge, kuko nanjye umuhungu twakundanaga naramwizeye, tugikundana numva nta kintu kibi cyambaho antererane, akoraniranye kugeza n'uyu munsi sindamubona.
Ngira ngo mumaze kumva ko burya kuba umukobwa yabyariye iwabo biba bitoroshye, bityo reka dushimire cyane uyu butwari yagize akemera kutuganiriza ku byamubayeho, hagamijwe kugira inama abo bitarabaho.
Ni Christopher nkurikira ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ku 104.3.
Stay in touch. Amasakunda areba neza biragoye kutumvisha ko hari kibi wakora.
Mu mpera z'umwaka ushize, akarere ka Rulindo kabaruwemo abakobwa basaga 172 babyariye iwabo. Uyu ni umubare munini kandi cyane, bityo umuntu ashobora kwibaza icyo ubuyobozi bwakagombye gukorera abaturage, by'umwihariko urubyiruko rwisanga muri ibyo bikorwa. Kuri mikro ya mugenzi wacu David Hitimana, umuyobozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri ako karere, yagize ibyo adusangiza.
Nitwa Gasanganwa Marie Claire, aba ndi umuyobozi w'akarere ka Rulindo wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Hari impamvu nyinshi zishobora gutera umwana w'umukobwa kubyarira iwabo. Imiryango ikennye, mu makimbirane mu muryango usanga ariyo yihisha inyuma, abana batiga neza. Ibyo bibazo bigaragaza ko iterambere ritaragera ku rugero twifuza nibyo usanga byihishe inyuma yitwita ry'abangavu. Mu karere ka Rulindo ugereranyije mu mibare twari dufite umwaka ushize twagize abana 172. Mu mibare babaruye neza tuzi neza nabo ngabo twagize si bakeya, ariko nabo dufite ingamba zo kugira ngo tubigabanye umwana ajya abyara ari uko igihe cyageze. Zimwe mu ngamba twafashe zihuta ni ukuganiriza abana ku buzima bw'imyororokere. Nakubwira ko ubungubu mu matorero yose yatambutse, ayo matorero yose yahuguwe ku buzima bw'imyororokere n'uburyo byakwigishwa urubyiruko kugira ngo nibagenda no mu mudugudu nibadahura n'abandi bari mu ishuri ariko abana babashe kuganirizwa. Ngira ngo nk'abantu bari muri izo nzego barenga 800,000 baganirijwe ku kwegera abana babigisha ubuzima bw'imyororokere. Twihaye n'imihigo ko tuzareba abo bantu bose batojwe niba hari icyo byagabanijeho. Twihaye gahunda kufatanya na polisi yo kurwanya ibiyobyabwenge kuko nabyo biratwugarije. Uburyo bufatika ni ubukangurambaga ariko hakabamo n'inyigisho, ariko no gushishikariza ababyeyi kwita kuri abo bana kuko baba bagize ikibazo akeneye ahubwo kwitabwaho kurusha uko wamwitagaho mbere, kugira ngo atagira bya bibazo byo mu mutwe twavugaga atanatorongera akava mu rugo kuko nawe ntacyo wabahungutse nk'umubyeyi. Ikindi dufite amatsinda yabo akenshi ajyana no kwizigama no kwiteza imbere. Ibyo by'ubukungu bikuriraho n'ibindi sosiyale, kuganira nabo uburyo barera abana babo neza ndetse tukasura n'imiryango yabo hari ibibazo, ku buryo benshi ubu ngubu bamaze kwiyubaka bakaba bamaze kwiteza imbere hakaba hari n'abasubira mu ishuri.
Mwese muduteze amatwi, mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefoni ikurikira: 0784182832, cyangwa se 0728022832.
Mu gihe turi kwakira ubutumwa bwanyu, reka dufate akaruhuko dukomeze twumva aka karirimbo. Mu kanya gato cyane turakomeza n'ikinamico Nyiramubande.
Mbonagura gake umubyeyi,
kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Mawe giri impuhwe, mbese nturora ko ntari ngambiriye kumena irya mbehe. Ari kugari nje umenya marira ndira dasa nk'aya keza. Bataraje taruka hunga hungi yomijugujugu mpora mpindura ubwisho mwejo ndebe ko naramuka mukada.
Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro
ejo.
Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Tubibutse abakomeje kutwumva ndetse namwe mu gifungura amaradiyo yanyu muri uyu mwanya. Ubu murumva radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda.
Ay. duherukana Soronga na Papiasi bacure migambi mibisha yo kujya gukora urugomo mu murimo wa Gatsimbanyi bagamije kumutemera ibitoki. Ese Gatsimbanyi yaba yarabimenye? Byahereye iyi ni iki na mico nyiramubande mukurikira buri gihe mu gice cya kabiri mu kiganiro ejo.
Igena komanje ntagumvaga eh kidafungura vuba
erega ntabwo nari nakumvitse
nibeshe
agatutsi kare kamfashe neza neza
usiti nyo gasinzira nyo gatarataha ntasura ubufi
egoko erega kubera kenshi sigaye udataha
ndafatira sinzongeye gusanga wasinzeye igitudo ntarataha uranyuma neza
egoko
ubyo wicaye muri sonegereze sinzongeye komanga kabiri mba kumva minyo
ko numva utashyoriye karungu ninde waguteye umujinya gatuma umuntu kabena kakagenda
umva minyo sinca kwa nshugunya nawe urumva
yego koma
ahubwo ntokira aho gende sinca kubana nawe n'amafuti yawe
tonto nakubwiye ko ntazava utampaye miliyoni ubwo rero sinzi ibyo urimo
uvuze cyo mnyo uvuze guki uvuze cyo ashamaye ngo ntuzava hano mu nzu ishura se cyangwa eh cyo cyangwa cyo cyangwa wa magenda
Urakoze kunyakira ndishimye cyane.
Nta kibazo.
Girango n'izi byo magambo z'icyo dukora.
Ndabizi rwose.
Aba rero nashakaga ko nabo umwe mu bazadufasha mu gikorwa cyo guharanira amahoro. Cyane cyane twibanda mu miryango yacu.
Rwose ndahari. Kandi ntekereza ko icyo ari ikintu cy'ingenzi cyane cyane gishobora gufasha abantu muri rusange.
Numvaga rero ko byagenda kose twarebera hamwe ibibazo bya Ruhizana rw'ejuru. Ndetse n'icyo twakora nk'urubyiruko mu rwego rwo gushimangira no kwimakaza umuco w'amahoro.
Nibyo byo.
Kandi numvaga cyane cyane byazahera mu rugo kwa papa wawe. Kuko ubwo duheruka twatashye nta gisubizo.
Jyewe rwose niteguye gufatanya namwe. Kubijyanye na papa we ntarabyumva neza. Ariko gahoro gahoro nirwo rugendo. Aba numva ku gitekerezo cyanjye ariko mwategura andi marushanwa bityo bose tukazongera tukabatumiramo ndetse umuntu umwe mu bayobozi akazatanga ikiganiro ku mahoro namwe mukabicisha mu ndirimbo imivugo ndetse na teatri kandi byazafasha
unyunguye igitekerezo kiza cyane rwose hano tuzibanda cyane ku kinamico ibera mu ruhame bityo baje kutureba bazakuramo inyigisho izabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi reka rero nkureke wakoze cyane ku mwanya wawe wa mayi ubwo rero nzakubwira imyiteguro nitangira kuko nawe uri umwe mu bazadufasha cyane
papa sabi ngiye kugaruka hano noneho nizere ko utari bunkomeretse mu magambo uri buvuge
ndakondorere mbaba rwose nkusabye imbabazi ubushize ubwo nazaga nashatse ko kwishongora ariko naje gusanga ibyo ndimo atari byiza nta nicyo byamarira
nishaka ko ngufasha iki
mbaba narakubabaje ndabizi ariko se nari nzi ko ibiri kumbaho bizagera ahangaha mbaba rero rwose uca inkoni zambo
ariko noneho ibyawe byanyubiye pe haba se hari amakosa wanyumviseho nagukoreye byibuze
erega biragoye kubivuga
habaye ikiza
ubushize ubwo mperuka hano uzi ko nari ndi kukubaza Sabine burya nageze mu rugo nsanga na mama we yagiye
ye
kuva burya kugeza ubu ndi mu bwigunge ndi jyenyine
yo ariko rero nimwe mu byitera papa Sabi reba nkanjye ubu se urabona bisobanuye iki kuba ndi hano na marume y'ibantu nuko imyumvire ye niyanjye bidahura kandi ugasanga amakimbirane ashingiye ku busa
none se mbaba ko ntazi n'icyo mupfa abanjye nabo rwose ntacyo twapfuye habe no kubatuka cyangwa se ngo mbakoze urwara
papa Sabi wimbwira ko ntacyo mwapfuye ubwo ko kidahari bajya hehe gusa icyo nshaka kukubwira nuko we na marume mukwiye guhindura imyumvire mukareka kwirwa mutera udukonfuri dushingiye ku busa kandi mubizi neza ko twebwe urubyiruko ibyo tutabishyigikira nicyo gituma rero ubona tuve iwacu tukajya kwikambikira kugira ngo turebe ko bwacya kabiri
none se mbaba uwambabariye ukambwira hano Sabine nari nanya mbabari uruhambwire koko kuko wabumbyaye inshuro igihumbi mbaba
papa Sabi ntabamubeshye gusa Sabine hari amakuru yumvise ko mwashakaga kumucishisha mukamujyana kwa nyirasenge kandi umunsi abimbwira ni naho yagendeyeho pe nta nubwo yigeze ambwira aho agiye cyangwa ngo asezere
nta naho ukeka koko wahambwiye rwose ko nzaguhemba ukagira imana
papa Sabi naho nyeka pe mazi nabikubwira ndumva nakosa naba nkoze
nukuri
rwose pe
basi reka ngende gusa ujye ukomeza kumfasha gushakisha n'uzabona nzahemba
erega muhindura imyumvire byose birashoboka niyo mpamvu mugomba rero kubitekerezaho icyo ntibishoboka nabo bazaza
Ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ngo nimwegereye no dukore vuba ntagiye dufite. Ngiye naganiye na abantu.
Yewe nanjye naganiye na Kanengwa.
Nanjye najyanye na Migiti kwa Soronga.
Mwarakoze. Nihereyeho naganiye na abantu byimbitse. Ariko ngo kuva twave wabo papa we ntarumva neza ibyo twaganiye. Ariko hari igitekerezo twagize.
Ni byiza ko twabyungura naho twese. Nanjye ibyo naganiriye na mama wa habana. Kanengwa narabibabwiye.
Warabitubwiye. Habana wifuje ko twategura andi marushanwa. Akazaba arimo indirimbo nk'ibisanzwe, imivugo, ariko tukibanda cyane cyane ku dukino tugufi. Tuzakinirwa mu ruhame. Aho buri wese azibonamo.
Ntiwumva se ko icyo gitekerezo ari kizima. Ubwo mubazakina ikinamico ubwo nanjye ndimo.
Twese tuzakina, ariko kandi nanone bizaterwa n'ukuntu umukino uzaba wubatse. Kuko habana byaba byiza n'abakinnyi muri uwo mukino.
Erega hari n'ikindi mwibagiwe. Na Mbabazi nawe twamushyira muri uwo mukino. Kuko byakumvikana cyane ku miryango ibiri ishyamiranye. Abana baba bari gukina byagaragaza ihuriro ryiza.
Ikindi twazibandaho dukora uyu mukino ni ihohoterwa rikorerwa abagore n'abana bakiri bato. Kandi nibaza ko bizaba ari ingenzi cyane cyane uwo munsi binakunze minyoni yazaba ahari.
Mbega ukuntu ntekereza bizaba ari byiza. Ni ukuri pe. Ku myambaro bazakina ikinamico bazambara abarinjye mu bishinga.
Nzabafasha mu gushyira ibintu bimwe mu bikoresho bizakenerwa kuri sene.
Ngaho murumva tudapanze bikaba birangiye.
Ubwo
abantu naza bafite utundi dukoryo. Mbabazi nawe sinakubwira. Ubwo muratekereza bitazoroha.
Ariko hari n'ikindi mwibagiwe. Hari n'ikindi mwibagiwe kuvuga.
Niki?
Ntabwo mwavuze iby'ibihembo ukuntu bizagenda. Ndetse n'izina ry'irushanwa ryari ryo.
Rero jyewe ndumva twahindura. Ntibaziruke. Ahubwo twazatanga kwize. Mbese question na réponse.
Ko numva bizaba bikaze. Ubwo se muri question réponse twazabazi.
Abo mu nkambi ntabwo baba barize.
Ahubwo numva twazatanga ikizamini. Buri wese ku giti cye cyangwa groupe. Bagahimba indirimbo iganisha ku mahoro.
Icyo nacyo numva ari icy'ingenzi. Hanyuma ibihembo se bizava.
Ntimutekereze ku by'ibihembo. Cyane cyane ko ubuyobozi bw'akarere bwatwemereye ko igihe cyose tuzajya dupanga gahunda nk'izi. Tuzajya tubiyambaza. Haba nashidikanya rero yuko badufasha. Ahubwo byaba byiza ngiye kureba ubuyobozi nkazagaruka mbabwira ibyavuyemo.
Ndumva itsinda ry'amahoro irwejuru na Ruhiza ryongeye gutekereza ku gutegura amarushanwa. Ese bahu iri tsinda rigizwe n'abana bo mu nkambi ndetse no hanze yayo bazaterwa ingabo mu bitugu? Reka tuzabikurikire mu gice gitaha. Nyuma y'ikinamico nyiramubande dukomereje ku butumwa abakunzi bacu badusangije, dore ko burya aba ari ingenzi cyane. Reka duhe ikaze Christella Ubukeza aducishirizemo amaso.
Nongeye kubaha ikaze mwe dukomeje kubana mu kiganiro ejo. Nk'uko mumaze kubimenyera, uyu ni wa mwanya twahariye kubagezaho ibitekerezo bitandukanye muba mwaratugejejeho mu biganiro byatambutse. Dutangira mwe bakunzi b'ikiganiro, nabibutsa ko ikiganiro cyatambutse cyari ikiganiro maka, aho cyavugaga ku mahitamo y'umwana mutazakora ejo hazaza. Reka ubutumwa bwa none tubuhere ku bwa Dusabe Yezu Samuel uherereye Rusizi, aho yagize ati: mwaramutse. Njye ndemeza ko impano y'umwana idahitirwamo n'umubyeyi, ahubwo impano igaragarira mu bikorwa akora. Dukomereje ku butumwa bwa Emmanuel Munyakayanza, yagize ati: guhitamo k'umwana ntabwo ari ukwigomeka ku mubyeyi, kuko iyo umubyeyi yahitiyemo umwana hari igihe kigera akicuza bitewe n'isi y'ubu ngubu, ariko we ntabwo yakwicuza mu gihe yihitiyemo. Reka ubutumwa bwa none tubuhinire ku bwa Moyize uvuga ko ari umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi urugereko rwa gatatu. Yagize ati nakurikiranye icyo kiganiro maka. Ati rero kubw'ibyo ngiye sinemeranya n'abavuga ko umubyeyi ari ugomba guhitiramo umwana ibyo agomba kwiga. Yakomeje aduha urugero rw'umwana w'umukobwa iwabo bishyuriye segonderi ayirangije bamusaba kwiga muri kaminuza ngo azaba umushinjacyaha, ariko we yikundiraga icungamutungo kuko nta yandi mahitamo yari afite aragenda yiga amategeko